njagala nyimbe, njagala mutende, njagala mwebase, oyo mukama.
Nange jansi jekale walanyi wububi wangu usuzi, nange njagala mwimbide lelo. Lelo osanye, mwebase mukama, olwebyo yebyakoze. Katonda wafe lelo onsanye mwebaze mukama olwebyo yebyakoze bikulu kanyimbe haleluya haleluya waye mwesigwa oyo Katonda wafe.
Talo zange zono yo mukama asiwanye abadde bonyo kulwange
nakafaniridde nyo mukasibu mutimanga nyo nange njagala mwimbire tusanide
lelo onsanye mwebaze mukama olwebyo yebyakoze bikulu. Katonda wafe lelo onsanye mwebaze mukama olwebyo yebyakoze bikulu kanyimbe haleluya haleluya waye mwesigwa oyo Katonda wafe. Nensonga zondo kumwebaza oyo mukama kuba n'obulamu bulimu ekyo kikulu
nawe osaana ove mukwekubagiza olwelo siwefaafa osanyuke mu Yesu oyo omulokozi waffe
lelo onsanye mwebaze mukama olwebyo yebyakoze bikulu kanyimbe haleluya haleluya waye mwesigwa oyo Katonda wafe lelo onsanye mwebaze mukama olwebyo yebyakoze bikulu kanyimbe haleluya. Katonda wafe
kanyimbe haleluya haleluya
waye mwesigwa oyo Katonda wafe
kanyimbe haleluya
haleluya waye mwesigwa oyo Katonda wafe
kanyimbe haleluya.
Sigwa oyo Katonda wafe.